Yeah, una cheki superhero na mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nae mob ingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Flow ya kukufanya use machine come ten. Tom Ford ina kuja na breeze una smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Cheki black jujin, window ni litint kabla uhami mjin. Ningumu resist, cheesy fly come in. Before ni trust when you better take nini. Spadi leaky, melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni ma king true na ma queen. Squad yote mpaka DJ, black. Juu ya kuongeza tire, black. Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on, black. Michael Jackson, black. Bank account on, black. Spend my cash on, black. And her ass on, black. Competition na icheki kwa kio. Kwa yake pia ni black on, black. Na ni black
boys club tumedunga maopena. Nyonginyo tuko moshi, I swear siezi tell. Pali tuko tuko setere sese. Mchezo rezeze, runny shit ya ni mubuture sese. Switch bank kota champe does. Dani ya ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu mina die mevai. Wakikata maji mini ko divine agedai. There's a will, there's a way niggas inje andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So ni pesta and innovation vile na kapo.
Kodi medunga black dani ya G-Wagon. Nagen ena black model ena friend. Chupa ni black, tags in tag kwa swag.
Nasumbuwa kakibeti ya chalo.
Squad yote mpaka DJ,
black.
Juu ya kuongeza tire,
black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on,
black.
Michael Jackson,
black.
Bank account on,
black.
Spend my cash on,
black.
And her ass on,
black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on,
black.
Na ni black on,
black.
I'm the one, number one. Superhero, Superman. You're my lady, you're the one. Kuja hivo, usitan. I'm the one, number one. Superhero, Superman. You're my lady, you're the one. Kuja hivo, usitan.
Gangquela, yeah.
Una cheki superhero on a mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nayo mingi ngine free na pair. Sina out of a dali usi compare. Cheki superhero on a mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nayo mingi ngine free na pair. Sina out of a dali usi compare. Skoa ndiote mpaka DJ,
black.
Juu ya kuongeza tire,
black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on,
black.
Michael Jackson,
black.
Bank account on,
black.
Spend my cash on,
black.
And her ass on,
black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on,
black.
Na ni black on,
black.